music.
Chizzy Midunda dot com.
Alafu pengo mwanangu sana we. Alafu pengo mwanangu sana we.
Ona sema kweli, mimi mtoto wa Mbagala nimekuwa kituko. Nakuomba kakangu, uweze nisaidia na mimi niwe huko. Moyoni naona uchungu, wanatoka wadogo zangu, mimi bado nipo. Chimbuka kangu, nakuomba lazima mdogo wako. Siwezi na kutaka chachoka mbaya masikini. Sina wakunipa msaada, hata nyimbo zangu mia sipigwi redioni. Mtaka mina kusikitu, naomba unisaini. Usiponisepu duniani, siku nikifa usijata msibani. Lakini mbuna liganda bosa fini. Iskuizi na imbabadi ubandani. Na wagini pachanga minatoa buludani. Kwanza minta enjoy nikijiuka usafini. Gaga monde nisefumie nipsaidie mama shamte. Usinione na koda sababu vismatigini. Tangu kina jinga wali kuwepo vijijini. Nipe dakika moja jibu, najua utansaidia. Dakika moja jibu, na wimbo wangu tausikia. Dakika moja jibu, we mashariko tanipokea. Dakika moja jibu, madogo wanazingua. Nakosa nguvu nikifikiria hivi nyimbo zangu hujawaisikia. Kaka angu unatesa, mimi nimekulia. Yani nawaza chakwaje kama ukifa hujanichukua. Kamo media zote mna support singeli. Media zote mna support singeli. Baba Kaludi, Baba Kaludi. Na disheti bule. Sita sita kodi.
Pengo, Pengo. Tukutane Chucks, Chanika. Darkness Film, Wemo Director. Mr. Bima.
Full
time.